abanyamashyaka bagombye kumva si n'abanyamashyaka bonye abanyarwanda twese twari dukwiye guhindura uburyo kuko umuco wacu harimo ibintu byiza ariko harimo n'ibindi bibi
Joseph Matata uri mu bantu barenganura abanyarwanda uri mu burenganzira bw'ikiremwamuntu hano hanze hari amashyaka menshi ese kuki mudashobora gufatanya n'amashyaka kugira ngo mukorere hamwe n'izihe mpamvu ijambo ni ryawe
abanyamashyaka bafite icyaha cy'inkomoko kibagora abanyamashyaka nkunda kubagereranya n'abacuruzi umucuruzi ni ushora imari ye ashaka kunguka byaba na ngombwa ko akora forode akajya gufuroda azi neza ko forode inabujijwe yakwepa n'imisoro akageza kuyikwepa abanyamashyaka rero nabo ntabwo bagira etike ndavuga ko ntabwo bafite umuco wo kugira ngo bakore mu mucyo abanyapolitike benshi bakora bafite ibyo nakwita jenda kashe buri muntu wese afite akanyungu no mu ishyaka rimwe ugasanga abantu bagongana bashwanye nacyo gituma ubona amashyaka yagiye acikagurika mu bice bitagira ingano bituruka kuri uwo muco mubi nk'uko nabo ubwabo n'ubwo bwa demokarasi mu kanwa abenshi muri bo ntibemere iyo demokarasi hari ababigaragaje bakiyobora amashyaka yabo abo navuga ni babitwara ingabire barabigaragaje ba mushayidi hano yaje ari umucikacumu w'umututsi ariko niwe mututsi wa mbere wagiye mu mashyaka hamwe n'abahutu warumbajije rero muri make amashyaka uko ameze uko ahagaze birababaje kubona amashyaka ubu ngubu niyo avuga ko akorana ugira ngo tukabona mu gikari mu mugongo umwe ateye undi icyuma undi avuze undi gutya agize gutya hari nacyo gituma amashyaka agera kuri 20 nuko buri muntu wese yumva yaba perezida w'ishyaka noneho byananiye akajya guhimbirisha noneho n'ubaye perezida w'ishyaka yabona bimunaniye cyangwa bigaragara ko atabishoboye nibura ntashoboye kwegura ahubwo agahitamo guca mu bice iryo shyaka kugira ngo atware agace kamwe wenda akomeze abe perezida w'agace kamwe ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo ndi bujye kujya muri buri shyaka ngo mvuge ni ishyaka rifite ibyaha ibi n'ibi wenda tuzakora ibiganiro bijyanye n'amashyaka guhera ku gihe amashyaka yabaho mu rwanda muri 1959 ku gihe cya runari igihe cya parime hutu na posoma tuzamuke tugeze kuri iri shyaka rya efuperi rimaze kumarira abanyarwanda ku icumi ribambura ibyabo ribasenyera igihe rishakiye etc ndumva rero uyu munsi icyo navuga wenda kubera n'umwanya tumaze ku kiganiro cya nyuma na kimara isaha wenda tutamara iminota icyo navuga ni uko amashyaka ubu akwiye abayobozi b'amashyaka bakwiye guhindura bagakira umutimanama ubereka amakosa bakoze bakanayemera kuko iyo ubabwiye uti iri ni ikosa bakureba nabi njya mbibona njyewe ni umuntu umwe muri mu batinyuka kubabwiza ukuri ariko nzi neza yuko bajya bankorera mbarwo bakamfatira fatwa nka ya yindi bafatira abisilamisite bafatira umuntu wabagomeye nkabibona ko barimo kundwanya nubwo wenda kenshi tuba dukeneranye kuko hari ibyo dufatanyije nka siti niyo yari imbere ambasade y'u rwanda ikibazo cya mbere gihari numva abanyamashyaka bagombye kumva si n'abanyamashyaka bonye abanyarwanda twese twari dukwiye guhindura uburyo kuko umuco wacu harimo ibintu byiza ariko harimo n'ibindi bibi abanyamashyaka rwose bakunze twigeze no gushaka kugira ngo tubakorere foromasiyo turebe ko twagira icyo tubigisha natwe twigisha kandi kuko twese dukeneye guhugurana kugira ngo turebe ko bakwiga kuva ku muco wo gukora buri muntu mu nguni ye cyangwa se yo guca inyuma y'undi ugasanga bameze nk'abakeba ibyo bintu nta kintu bazageraho nibakomeza gukora nk'uko bakora ubu bagomba guhindura mentalite bagomba guhindura umuco wabo bagahindura imikorere yabo ibyo rwose ntagiye nahwemye kubibabwira n'ubu niho umwanya wo kubibabwira igituma rero tudakorana n'iki ni uko natwe muri sosiyete sivire dutangiye kwishyira hamwe kubera ko bamwe muri twe baba bagira icyo bapfana n'ayo mashyaka nabo ntibatworohe ku buryo na sosiyete sivire ibyo yashatse gukora ntiyashobore kubigeraho kubera ibibazo biri mu mashyaka amashyaka agomba kwisubiraho akagira umuco mwiza kandi twebwe twabateguriye amasomo tuzabagezaho na mu minsi iri imbere yo kubafasha kugira ngo bashyire mu gaciro kugira ngo buri muntu agenda akosora utunenge n'udukosa bafite n'utugeso tubi bafite ko gushwana ko gusopanya mbese umunyeshyaka wano abashaka umuntu umukomera amashyi iyo umubwira uti ndeka nkubwire ngo nkubwire icyo nkunenga mwakosora hariya murabipfa nyuma naba mpagarariye aho ngaho
haje mubiri amashyaka
turabyemera turayayoboka
abanyapolitike batujya imbere
turakurikira turashyigikira
barayavuze bararambirwa
bararwana barananiranwa
twabasabye ko bashaka amahoro
barabyandika barabisinyira
hakomye gato barashwarwa
Arizi musomesha wiriwe.
Wiriwe mwiriwe musabye mama.
Yee musomesha rero nari ndimo mbwira abatwumva ko ufite umushinga werekeye ubwiyunge wamanze ukibwira abatwumva noneho ukabwira n'abatwumva umushinga ukomeze ukuteye.
Urakoze cyane nitwa nkuko mwabivuze nitwa musomesha Arizi naho ndi umunyarwanda ntuye mu Bubiligi nkaba mu Rwanda narahuka. Uyu mushinga nkaba nawutangiye muri mwaka w'2021 noneho uwo mushinga uteye muri make umushinga nawutangiye muri mwaka w'2021 nshaka kugira ngo menyeshe abanyarwanda nige nange ubwiyunge ariko ngo menyeshe n'abanyarwanda ibyo maze kwiga noneho menyeshe abanyarwanda si abanyarwanda gusa ahubwo kubera ko umushinga ukora mu ndimi ebyiri igizungu w'ikinyarwanda n'igifaransa ni ukuvuga ko ubwiyunge ntabwo ari abanyarwanda twenyine tubukeneye bukenewe n'abanyarwanda ariko muri iki kiganiro nk'uko nyine tugiye kubivuga turavuga ku bwiyunge bw'abanyarwanda muri uwo mushinga nkimara kubishyiraho nashyizeho gahunda eshatu niyo ya mbere ikaba ari ubwiyunge muri rusange ariyo mpamvu nyine ntanga nk'ibiganiro nshobora kubwira n'abandi batumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko nkavuga ururimi rw'igifaransa mu wundi gahunda ya kabiri ni gahunda yerekeranye n'ubutabera mpuzabantu bw'abanyarwanda uko bidashoboka iyo bita mediation gahunda ya gatatu ikaba ari gahunda yerekeranye n'ubutabera nyakuri ubutabera ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda noneho uburyo bw'imwanya nizo gahunda eshatu zigize uwo mushinga nizo ngagiza kugira ngo nabamaze ngira yongeze kugira ngo nteze imbere kugira ngo abanyarwanda bazimenye noneho nabo barebe yitiremo barebe koko bumve ubwiyunge nyakuri icyo ari cyo.
Ntabwo ndwanya amashyaka nta n'umunyepolitiki ntaka cyangwa ngo ntaka ndwanya kuko ibyo bitari mu nshingano z'uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri ahubwo ndashaka kunganira amashyaka nerekana ukuntu imwe mu mikorere yayo idashobora gutuma abanyarwanda bunga ubumwe. Niba ntarwanya amashyaka rero kandi sinyabangamire ni uko ndi kumwe nayo mu nzira ya demokarasi ariko nta byumbogamiyeho. Amashyaka abayeho mu Rwanda ni menshi cyane. Hari abanyarwanda bagiye bajya mu mashyaka atandukanye rimwe na rimwe ukayoborwa ibyo barimo mu by'ukuri. Bamwe bagakurikira abantu bayarimo kubera ibyo bahuriyeho nk'amoko ya politiki akarere ubucuti amasano n'ibindi kandi batazi imigambi nyayo y'ayo mashyaka nyuma bakazabona ko bibeshye ariko ntibabyemere. Hari n'abagiye bajya mu ishyaka runaka kandi bashyigikiye irindi nuko amashyaka amwe agakorera ayandi ntumenye kuyatandukanya. Abayobozi b'amashyaka nabo bagiye bahindura amazina y'amashyaka yabo ngo bakayavugurura nyamara kuba bizi neza ngo gahunda z'ayo mashyaka zigumya kuba zimwe kuko ibitekerezo by'abayashinga bidahinduka. Muri iryo vugururwa bamwe mu bayobozi bati ishyaka ryacu ririmo abahutu n'abatutsi abandi bati ryacu ririmo abanyarwanda bakomoka mu turere twose tw'igihugu nk'aho iyo bagiye gushaka abayoboke bababaza ubwoko bwabo cyangwa aho bakomoka. ngibyo bigaragaza ubumwe n'ubwiyunge kandi kandi ari amakarita y'amukuntu turiye babuye ubwo ngo aya mashyaka babonye icyarusha ayandi nyamara n'ibyo barwanye ku butegetsi ayo moko yose ya politiki abarimo ndetse n'abatu bose badakomoka gusa mu turere twose tw'igihugu ahubwo banahatuye nk'uko maze kubivuga twibuke neza ko amashyaka yose yabayeho yagiye bamo abanyarwanda bo mu bwoko bwose kandi bamukomoka hose ariko amwe ntibyayabujije gutanya no guteranya abanyarwanda ariko iryo shyaka naryo yatsinze iyo naryo ntirishoboye guhuza abenegihugu bose kuko impunzi zidataha ntibiteye kabiri ariko ukumva ngo ya mashyaka yivuguruye yacitsemo ibice bakavugurura amashyaka mu nyungu zayo aho kuvugurura politiki rusange yageze abanyarwanda twese kuri demokarasi nyayo mu nyungu z'igihugu kugira ngo tubane rwatubyaye nuko abaturage mu rwego rwabo nabo bakabiseka cyane bati amashyaka arivuguruye nabo ntibemere ko yivuguruye abo baturage bagategereza politiki izahuza abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze bakayibura amashyaka yatangiye kubaho mu gihe cyo kubona ubwigenge ubwo badukoronije batubwiraga ko dukwiye kugira mu demokarasi nk'iyawo abanyarwanda natwe tuti nibyo koko na nyuma yaho ariko bakomeje kutwotsa igitutu batubwira ko nta mafashanyo nta mafaranga y'inguzanyo baduha tudafite amashyaka menshi ngo tugere kuri demokarasi amashyaka y'abanyarwanda akaguranwa amafaranga nuko bamara kutugize icyuya tukemera ibyo batubwiye byose nta na kimwe twongeyeho cyangwa tuvanyeho amashyaka akavuka ari menshi kubera ko tubibwirijwe nyamara iyo demokarasi ntitwigereho uko tubishaka ndetse n'uko abaduhaye inguzanyo cyangwa izo mfashanyo babishaka hakabara n'umwe wumva anyuzwe kugira demokarasi biramutse ari ukugira amashyaka menshi gusa kuri uyu munsi turi kuganira abanyarwanda twagombye kubona igikombe n'umudari wa zahabu abadusaba kugira iyo demokarasi ntihagire n'umudari n'umwe babona hari n'abaherekeza abandi ndetse ndemeza ko abanyarwanda n'ubwo tutari inzobere muri politiki tutabuze ubwenge n'ubushobozi bwo kuvugurura iyo politiki ya demokarasi kugira ngo iberane n'umuco wacu kuko dufite ubu abanyepolitiki bamwe b'inyangamugayo kandi b'inararibonye ariko bakabikora mu bwigenge b'abanyamahanga rero b'abahanga ariko bagera aho bakabona ko demokarasi itagezweho abategetsi bacu bati si amashyaka mwashakaga bati ntituyasize abandi nabo bati nabo bakabasubiza ko ibyo bidahagije kuko uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa ko abantu bafungirwa ubusa ko abandi bazira ibitekerezo byabo ko habuze ubwisanzure bw'itangazamakuru kuko rihohoterwa ko ubutabera budakora neza ko abantu bafungwa bazira ibitekerezo byabo bya politiki ko impunzi zeze icyanga n'ibindi abategetsi bacu bati nabo bati byose kandi bije bite ntaho ibyo bitari mu nshingano zabo abazungu bakomeza kubotsa igitutu abandi batibye nabyo bagashyiraho za komisiyo z'ubwoko bwose zishinzwe gukemura ibyo bibazo bakubaka izindi gereza ndetse bagashyiraho n'izindi nkiko maze amafaranga akisuka nk'amahindu ibyo byose bikayoborwa nande n'abanyepolitiki bo mu mashyaka ariko demokarasi ikanga ikabura byagiye bigaragara ko abanyarwanda bamwe bagiye bapfa ko badahuje amashyaka nk'aho bagombye guhuza ibitekerezo bagakorera hamwe kutayoboka ishyaka ryatsinze cyangwa ntukurikize amabwiriza yatanzwe n'umuyobozi waryo kuko utemera ibitekerezo byaryo bikaba ari icyaha cyagucisha umutwe abantu benshi barabizize baricwa barafungwa barahunga baratwikirwa bamburwa ibyabo n'ibindi ngo ni uko batayobotse ishyaka ryagiye ku butegetsi abandi bakazira ko bashinze amashyaka yabo mashya ibyo bigaragaza ko iyo demokarasi itaraducengera mu rero byaba se ari ukubera wa muco dufite wo gushyira hamwe bigatuma twifuza gushyira ibitekerezo byacu hamwe koko kugira ibitekerezo bimwe igihe cyose byo ntibishoboka nyamara kuva igihugu cy'u Rwanda cyabo ubwigenge ubwami bumaze kuvaho hakimuka Repubulika hemejwe demokarasi y'amashyaka menshi nk'uko narivuze. Repubulika kandi niyo twakomeje kugira. Kubera uko kudakora neza kw'amashyaka kimwe n'uko mu gihe cyo kubona ubwigenge bamwe mu Banyarwanda bavuze ngo nta runabe nta runi, hari n'abandi ubu bihebye ariko si igihebe ndetse batsinzwe n'izo politiki kugira ubwo bavuga ngo nta bwami nta Repubulika, bati byose kimwe nuko byose bakavuga. Abazungu bati twababwiye batubwiye twabuhaye igihe kitaragera kuko mwabwatsi hakiri kare. Abanyepolitiki bo mu mashyaka basubiza icyo Abanyarwanda cyangwa Abanyamahanga babagarurira bati icyizere muri politiki bakora. Bamwe bakavuga bati ikibazo ni abategetsi abanabi, abandi nabo bati ikibazo ni abaturwanya, bose bakitana bamwana. Abaturage se bo ubwabo bumva byagenda gute? Bamwe banyepolitiki batanga ikindi gisobanuro, ibindi bisobanuro ndavuze hano, bagatanga ikindi gisubizo ntavuze hano, ariko nanone bakigana politiki ya bimwe mu bindi bihugu bitari u Rwanda, nk'aho ibyo bihugu ari urwari u Rwanda. Bati twongeye tugerageze, tuzahora mu bigeragezo, twaragerageje kandi twaragerageje bihagije, imyaka ibaye myinshi twiga demokarasi, igihe kirageze cyo gushaka diplome. Ibi byose birerekana ko Abanyarwanda bamwe batakaje ukwemera n'icyizere muri politiki no muri bwabo, barihebye barashavuye. Hari n'uwambwiye ko atakijya muri mitingi y'ishyaka rye. Bamwe mu bemera Imana bo nibura bavuga ko ariyo izakiza Abanyarwanda, ariko Imana irafashwa. Mu madini yabo bashobora kwitabaza umukiza basanzwe bemera kugira ngo adukize akaga twahuye nako, ariko bakamufasha aho kwitwara nk'aho ukwemera basanganywe ntacyo kwabamarira mu kubaka demokarasi, nk'aho demokarasi yubakwa n'amashyaka gusa. Ntabwo ari byo, harumva ko badashobora guhindura ibintu batanyuze mu nzira z'amashyaka, ngo amashyaka niyo yonyine agomba gukora politiki bitewe na politiki yariyo. Abanyamashyaka nabo bakigisha ibyo nk'ihame cyangwa nk'ivanjiri. Ibyo bitekerezo bishaje nk'iyi si dutuyeho, ndetse iyo myumvire ntiberanye na demokarasi kuko ifungiraho imiryango ibitekerezo by'abandi aho kuyifungura kugira ngo nabyo byumvikane, nabyo babyumve maze babishyire hamwe n'ibyabo, nk'aho ibitekerezo byabo ari byo byiza kuruta ibindi. Ndemeza ko amashyaka atarusha amashyirahamwe n'amadini kubaka demokarasi. Ntidushobora se kugira amashyaka menshi ya politiki kandi tukanashyira hamwe twese muri demokarasi? Birashoboka. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuntu udasanzwe, kandi impinduka nk'uko mbivuga buri gihe ikorwa n'ibitekerezo bishya. Iki kiganiro ngitanze nk'umuhuza n'umuyobozi w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi.
Abanyapolitike barongera
barahirikana Imana intebe,
barongeye batubwira ko
barya ba Yesu baramano,
ngo mushaka bakoze ibyaha
baradusaza turayoberwa,
bati none wiri demokarasi
nanaho ariko twashyize
demokarasi kwenda cyane. Demokarasi twicira abana, demokarasi twanduza icyaha.